okumanya naye ebyamunjogerako ebijweceke muyise we mbasuubira ekyo kibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye ebyamunjogerako ebijweceke muyise we mbasuubira ekyo kibi
waliwo abammanyi okukira newe nemanyi kyekibammanyiza buliwe bandabiddeku abammanyi okukira newe nemanyi o kyekibammanyiza buliwe bandabiddeku babisombojja ngaayagala okwenda kuku awo we bava emitendekibabakuka gyomusika wa musajja waffe wabulirawa nange ne mbaddamu mbayita abantu b'ekinywi ngo naabatonyedde mu bisoguna byangalo n'abakyala b'olina akatiirugana bugana mukomonta luwa nnusu ne zikuyitaba ye nga lwakituufune ali mu maali y'omufu simanyi baabagamba nti ndi ku mugano mulyoke mufuula obugera abajejembuka eyejja lye mubagisa ebigambo by'obutwa bwebisanga atamanyi nvuma abayita balalu ekinnewunyisa enkwe z'abafumba byakulya nti endowooza ng'ezo olusi zibeera n'embabu omuntu w'omuwebbeetu neriyitirira awo wayimu okubejjagalirangako be bakwasi b'ensawo olumu abatusalirawo ne babeera ng'abajjwa ku bibamba by'awaka basimba n'amakulimu ebyo by'otetyenkanya agakuloobera oluusi okuyitimuka batubalirira ensimbi zekyuba tulina nga n'abaweddemu babawula ku bafunye gundi kikyalagolo bakubaganya obuba nti gwe bukyotandika kwetunda wazimba kalina mukeera mu ludda okuba amakene bukene eryo sikula bikolwa muli mu kubala bugina bakwagaza abaka abasajja n'otya n'okutya ne bannamandu bwe batyo babakuteekaku ne weebuuza muli nti oba obaganzikawo batukalakatirako obugiga obuba buduze
abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye ebyamunjogerako ebijweceke muyise we mbasuubira ekyo kibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye ebyamunjogerako ebijweceke muyise we mbasuubira ekyo kibi
newunya abamanyisi baninga ejje bajjamu nekootalina akomboozi akwesomeraku akuwakanira ssebo n'asimba n'omutwe nga wakumanya ennyo okukira ne ku bazaddebu bakibasukkako olumu bakussa n'owuwo ng'olitafudde eyo nti amukola biki babakansira minyanga ate n'ebivumakami oba nayiyizanga gundi gwe kikulumirawa ne benkola nabeeriyo olwe bandumiraku ne batuuka okunkwata mukirevu sibensirubabye nti oba nafuuka waggulu wabula olummanyimmanyi eriyo olwe luyitirira beekolobongojjera ku mbizzi banoonya misuwa kuzange zentetenkanya nnyini ngobangabirako manya atamulaba ni kati nkwafukamiza gyoba nabijja ku ndaguka era gye basamirira nga neyali muganzi waakutambulirako mu sekandi yandeka kakyali ku nakijoba okyenatuuka katemba nkwagaza biki siyinza kuddira binyebwa kubirira kutwa da
abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye ebyamunjogerako ebijweceke muyise we mbasuubira ekyo kibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye ebyamunjogerako ebijweceke muyise we mbasuubira ekyo kibi
nekiyitirira oba oli kuyebyo ssebo otulamusangako bano baasikyafuddeko enkola byenjagala zakunywa nga gy'obeera nti bwali obasaabululu batwerimbikako nnyo eyo gye tukomokera wakiri wabula wakuyita kweyisa muko ne mu mawuliro lumu batuwandiika oba musango gw'abakuŋŋaanya abatabulanyi nange sibeegobyekeera njagala mummanyi naye ate waliwo okunfuula ekitagasa n'ebigambo ebikongere bye mugenda mu nsoma muyipanga lwakuba oluusi mbasirikira siri nkuuma luggi nze gwe mwesisimpako mulyoke mumpenya okubatabulira amalwa bwe kinasinga kaawo ate nja kutabuka kale emirembe giibuna amayumwe mufuluka
abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye ebyo munjogerako ebijweteke muyise we mbasuubira ekyo kibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye ebyo munjogerako ebijweteke muyise bwe mbasuubira ekyo kibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye ebyo munjogerako ebijweteke muyise bwe mbasuubira ekyo kibi abange mukoze bulungi.